Sofiyaro Tafarra ka manida Ethiopia ke satti mil lamanu rakutan kan qabattu gargala hama ke sibaye jijjiran biyet dufeni Michael Awi bayetin amma abbal mati jirenna kamtijir sahaydamto isafi jartisa adde ililille dubifte
obbu kafiyalo tafarra nanno oromiyatti dalate guddatte bara 1992 akkalakkof Ethiopiyatti barnot sadarka degree jalqaba hordofudaf university hawasa ramadami gosa barnota science bigiltu hordofature kafiyalo waita mora university keset baratton sagalesani dagesteniste itta mirgadalanama falmudaf addadurumadan hirmaccha katore dubatam fulbana afur bara 1994 akkalakkof Ethiopiyarra egele kafiyalo oso gara barnota tiste gar mati isat hindebine waggota 12 mana hida keset darama heddu kesumessa millasa lamanis ittidabeera jira hata uti har kafiyalo serajrenya sa haromse mati horatera kafialon add ililli lalisawolin bulti jarratera add ililli lalisawolin kafialon akamin akwalbaran ismarra dagegni
gafini anabrati te gafanargu nama baye duwarti tasgabboftu number baden turechun nama oromumma ke sature fi nama oromo te ejirat nama bororomo te ejirachu warbad ulagale ke yeture ulagalen kunmo ula sabab heddun qabana nama nahubatu fi nama daro tatte challenge na magwala I think ya isana little mama ke sagashutre darbe mo yema waqayote yo jiranne muchagodanne muchanki yoro matate ka guddatu marbada kana fatimo gaye gudda qabdi wanto ta kana kana little mama ke sagashuti na ma oro mo barbada antrechura food wargam murtese na mana gargar wargam murtese ulagale kana tin ife arge ga fani ife argu tasgabbi ife bi undise na titole akasechu e
trenche tege tani kuma ya ditargaste
ni akuma yade tin argadde makka yade tin argadde baye tasgabboftu da she anara baye tasgabboftu da tasgabbi qabdi hangan e gu oliti ta en maliyu ilal chagari naf qabdi qawwati ye heddu nadu citechu
kafyalo oso gara mana hida hinde min dura hiriya yokan jalalle qabachu dubate garu wagga tokof erga mana hida ti dabarse ikamunko falankabu jechudan jireny mucayyo akhen burjajjof nefa herumittin jede jechun jireny mati horatani jirachurra abdi akakutati dubata
borwalin jiranna ti walfana jiranna male waambaye walit sinne waan foli warbare walfana jirannu mitiyaro sana life akasi kesetun jirutini mana barum sarra hidame mana da kesetti mo waana kasi sambuki yake san turre sirmachu innuman yu ada mana godde ni jireny jiradda kayo karora ki yake san turre male fi halin nu yaro sana mana da kesetti turre baaye waan nama arsufi waata ko tokko gadi bane siyas mu hana kesa jiraachun barbaadan turre siyasa kana kesa deemu barbaadan ture jiraachun barbaada siyaasa keessa tun jiraadhu haadha manaa fudhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaanne yaa nigi akka hiramuun barbaaduun ture haa ta'uuti yeroo yeroo baane sana karoora keenya ala fi tilmaama keenya ala baane yerootti mana hidhaatii baane jennee tilmaamne addis otun tilmaamiin baane mana dhaatti akka fudhin qilleensi yeroo sana nu baatee daarashinii nu jiraachuu qabnu irraa nu jijjiire jira waan hundumaafu akkas turechuudha kan
kafeelo waggaa 12 erga dararama hedduurra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii jaarrachuuf murteessus ibseera
mana boleettikiyyaan ture mana boleettikiyyaatii bahee of dandee jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne proosiijerii eegeen deemne akka maatima eeyyamsiisne waliin jiraachuu jalqabne jechuu dha. Cidha aadaa Oromoo keessa aadaa fuudhaaf heerumaa bakka an itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture tun dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dokumentarii isaa tun jedhee baay'ee natti tola ture sana gochuu hin dandeenye sana. Walamatu na dangese tokko humna lamafa yero yero nisnalachu dide humna sasin qabu hallisin turre bodarammo biya diemna yenne biya kandiemna mo command post tilafsame kajarate bakka command post tilafsame ti matin kiyachi turani sabobota kana kana walitti daame tu kidan godati na
ilillin shamarre qabso oromo ke setti guddatte akkatati kanipsitu kafyalo walin bultin walitti damun gammachun qabajettin
akkatan isajini tolbare gafa damni adjamdi sumoro mogale mano baleti sature elacha sade metani kachuman walbarrecho esa dubisu dewecho ano jinko dabalu matr dabale adjamdi sumoro montre kachuman oji to jotu damni gafa gale mana sane nandeme kachuman walagarrecho yaddo ngabu yodebes debine ka walagno abdi nangawale mitame simba kanele moye bayin gamada saujin jirade bulti jarade dala gorochuko baye gamachuna tadaga
obbo kafiyalof adde edellin erga bulti ijarrataniin as ilma tokkos godhataniiru marro jechuunis maqabaasaniiruuf marro ilmi obbo kafaalo erga dhalate jiya tokkoof torbii lama ta'eera jaalalli waa hunda caala kan jette ilillin namni nama kan jiramu yoo waliif yaade qaawwa waliif waliif bulchuu danda'eera. Kun ammoo bultiin waliin jiraachuuf murteessaadha jetteetti. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo, Finfinneerra.